KAMI Music.
Ooh, ooh. Yeah.
Manabana heart.
Nima wishing ine wanitu mila kofoni kuni uza sa kusunga pwino. And that you're coming back home. Ni malindira epo aila wanilembela ko texti atuteta teri greti. Oh na 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 ufuna tibwezane
this bad
kozi ina takangiwa.
Vela monga ni muselo. Nina kukapa ninkala kumatelo. Hatu muvi janyumba enzo ni kumbusa weo. Nima misinga mawaku mumiseo. Nima misinga pevi ntuvenze weo. Nima misinga chikondi chako. Nenzelu sama wana nizonde lapo na magelo. Mala hata na siri za kupenya. Ka appetite na kukana enya. Nikali nikulindila. If this is a game to you, okay you win, I surrender. Ok wakua ni shashani. Dawa inechani buto panga kopulani. Ok you made your point now. Please come back. This no longer funny.
Inatakangiwa
kungala kulipe you.
Kozi inatakangiwa
kukona kulipe you.
Kozi inatakangiwa
ukwani sabanji.
Kozi inatakangiwa
kukona kulipe you.
Kozi,
ina nakakangiwa. Ukwani sabani.